Zasha, bafana bakithi Zasha, 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 Zasha. Telela mthelela. Osisho uya madudu mfoka mbube bathu hlele into ukusho ukuthi mangayiphethe kadoku iphukele mbokwe njengethile monto. Kusazathi njalo beka makhumulo lavu yakho na phezu leshaya moya emathathu manje jingo nje ukumathatha isikole. Aw mthikelwe mfana omncane mfoka khoba. Landa phansi le kwena mabhathi emzimkhulu. Ijena nje yakithi ingoma kamaphumulo. Akange ngizwa sakile isanda phansi le mabhaseni mfana omncane. Hayibahle ingoma.
I'm gonna go